government ingeita mu ministry yebyo bulamu efungizda erema liride okumalawa abasawo abannansa abazalisa bamulerwa mukawufube gweriko okutaasa abakyala n'abaana bapira mu sanya. Bino webijiddenga kubitundu bingi okwetoloola Uganda eriyo bamulerwa bebatenda obukugu mu kuzaalisa abakyala naye nga yo gavumenti egamba nti bakulungamizibwa basomere ddala obwo obuzaalisa mu kifo ky'obukukubukola nga tebabusomye. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior abirina.
Dr. Mugahi Richard Commissioner okuva mu ministry y'ebyobulamu asinzidde ku ofiisi za Bama Foundation mu kibuga Masaka. Disitulikiti ezikola ebbendo bende eryo okuli bukoma nsimbi bwe zibadde zisomesebwa n'okuweebwa ebikozesebwa mu kutaasa abaana abafa nga bawere ategeezezza ti gavumenti eteekateekateeka ku baamulerwa. Dokita oyo ne bakulu banne basizza kimu nti eggwanga lifiirwa bamaama bangi kw'ossa amabujje nga naye ekizibu kiva ku basawo abatali bateeketeeke kwefuula bazaalisa nga kyokka tewabaddewo tteeka lirambulukufu gavumenti kwe kusalawo ereete tteeka era bangi baakusibwa. Dr. Mugahi Richard kw'ossa Dr. Kasendwa Martin Ssenkulu wa Bama Foundation banokoddayo ensonga ssatu eziviirako abakyala n'abaana okufa ng'ensonga ezo kuliko okulwawo okusalawo omukyala wa w'anaazaalira okulwawo okutuuka wa omukyala w'anaazaalira kw'ossa okulwawo okufiibwako ng'omukyala atuuse w'azaalira.
We know that the system that's responsible for science to get the root mothers, to get the root young babies, you know.
Abakulembeze okubadde bassentebe ba disitulikiti ba RDC bakaawo abakulira ebyobulamu mu disitulikiti n'abatwala amalwaliro amanene mu disitulikiti okuli Bukomansimbi, Masaka City, Masaka ey'ekyalo, Sembabule, Kalungu, Lakai, Kyotera ne Rwengo batendekeddwa era ne bakwasibwa n'ebikozesebwa okutaasa abaana abafa nga bawere. Era Bukomansimbi yakulowoozebwako ku ky'okusitula eddwaliro ly'ebigasa okulituusa ku mutendera gwa Heresse Center ey'okuna ku lwa CBS FM ey'obujjajja n'atasingwa. Mubaraka Sebuufu Junior, ndi Bukomansimbi.